ye wakulira wa kumutala chikwe josibuka abalunji je bazalibwa sukurapu jatasulibwa enkalanje kusibideko obampe tanze nkutekeko wembanjo yanze njagalira wo sabompe mukamfati mumutima gwonkusaba kampani ye ndagirira kale josula kuchalireko njagala kampani ye sabompe mukamfati mumutima gwonkusaba kampani ye ndagirira kale josula kuchalireko njagala kampani ye wenfuna gwe mbamaze byenjagala ndaba ye kwalina future yange njirengera tukumbe nawe nkupambanenga gwe weka ampesanyu guneno masanyu masanyu nesiganga bwe nakwesiga kusuubiza baby sijakutagwe sabompe mukamfati mumutima gwonkusaba kampani ye ndagirira kale josula kuchalireko njagala kampani ye sabompe mukamfati mumutima gwonkusaba kampani ye ndagirira kale josula kuchalireko njagala kampani ye abalunjo bafanana bela mama wabana bange yodigide byonse bintagaza kwenkulabe nonchankala nafa mama wote yakutuntuza labo tuso tuntunuliza kafiga kakonze kankuba kwenkulaba nendo zolira wenfuna gwe mbamaze byenjagala ndaba ye kwalina future yange njirengera tukumbe nawe nkupambanenga gwe weka ampesanyu guneno masanyu masanyu nesiganga bwe nakwesiga kusuubiza baby sijakutagwe sabompe mukamfati mumutima gwonkusaba kampani ye ndagirira kale josula kuchalireko njagala kampani ye sabompe mukamfati mumutima gwonkusaba kampani ye ndagirira kale josula kuchalireko njagala kampani ye sabompe mukamfati mumutima gwonkusaba kampani ye ndagirira kale josula kuchalireko njagala kampani ye sabompe mukamfati mumutima gwonkusaba kampani ye ndagirira kale josula kuchalireko njagala kampani ye